Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana to the fifth episode. Manze tunasonga, si ndio? So karibuni sana kwa wale ambao ni wageni to the family or GTTG family. Karibu sana wherever unanisikiliza, ikiwa uko Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, any place around Kenya, wenye uko Australia, those my friends. Karibuni sana. Sawa. Before tufanye anything, so najua we pray. So we just do that alafu ndio to get kwanza. Sawa. So tuombe. And God, Father, we are so grateful for this lovely time that ume to let atena, so that we get to know our story and we get to know how things are unfolding. And King of Glory, we pray that you are going to teach us, you yourself, oh God. I pray even as I talk to your people, I pray that you may use me, oh God, and those who are listening, God, I pray for them, may they be attentive, open their spiritual eyes and their ears, oh God, to discern the things that they need to know, oh God. I pray for this episode that utaenda kukuwa na sisi until the end, and Jesus Christ, we will sure enough give you glory. Thank you so much, Lord, and we pray this much, trusting and believing in your holy name. Amen. Another time tena, karibuni sana to this series, God Through the Generations. And even before ni anze kusema anything, thank you so much watu wangu for sticking around na tukiendelea kusikiza the episode zenye zimekuja before this. So still kukukumbusha, kama you want an episode ama kuna episode hujasikia, you can still get the episode on our Facebook page, which is God Through the Generations. Wiki search tu utaipata and then utaget the link. Pia Twitter, Instagram, ukitaka pia unaweza get our page at gttg_ke. Alright, so karibuni sana. Mimi ninaitwa Waziri na ninakutake through this series. Karibuni sana manze to the family. So now to inge straight to our kitu imetuleta hapa, which is story yetu, to do a story yetu inaenda vipi kutoka where we left there the other time. Okay, so now tunataka kuangalia the family of Terah. Alright, so now I want to remind you Terah ni nani. So Terah, nitakupatia ancestry yake kutoka Noah. Alright, so now Noah alikuwa the father of Shem. So now Shem akakuwa the father of Apagzad. Apagzad akapata mtu anaitwa Shela, mwenye alipata Eber. Eber akapata Peleg. Peleg akapata Reu. Reu akapata Serug. Serug akapata Naor. Naor akapata Terah. Now sasa, this Terah alikuwa baba ya Abraham, mwenye alikuja kuchinjwa jina into Abraham, Nahor na Haran. Okay, so now Haran alikufa in the place ilikuwa inaitwa Ur, na Haran ni last born wa Terah. Okay, so alikuwa na mtoto anaitwa Lot. So kumaanisha Abraham na Nahor ni uncles wa Lot. All right, so this Lot tumkumbuke sana, kwa sababu tutaenda naye through story from now, tuna catch up naye. All right, so Terah watoi wake wenye walibaki ni Abraham na Nahor. So wakamari. Abraham alikuwa na wife mwenye anaitwa Sarai. Okay, mwenye baadaye alikuja kubadilishwa jina into Sarah. Tutafika hapo. And then his brother Nahor akamari Adem anaitwa Milka. Unaona? And Milka alikuwa na sister yake anaitwa Iska, walikuwa daughters wa Nahor's brother Haran. Okay? And then now kitu moja ilikuwa inafanyika maze ni ati Sarai wa Abraham akukuwa amekuwa blessed na mtoto. Una get like alikuwa aje akukuwa na uwezo ya ku get mtoi. So one day Terah akachukua his son Abraham na wife yake Sarai, na akachukua grandson yake Lot mwenye babake alipasa, unakumbuka Haran. Na pia akaenda na Nahor, sindio? Then wakaenda for the land of Canaan. Ur ni the land of Chaldeans. Okay, and then wakaelekea now to the land of Canaan. But then awakufika Canaan, wakastop along the way place inaitwa Haran, and then waka settle iyo place. So Tera akaishi for like 205 years and then akapass wakiwa bado Haran. Alright. So hivyo ndio vile ili happen story ya Tera imeishi hapo. Now tuna venture in the exploits ya his son Abraham. Story yetu sasa ya Abraham inaanzia hapa, my people. And so now Abraham, the Lord akaambia Abraham, leave your native country, your relatives, your father's family, and go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be blessing to others. I will bless those who bless you, and I will curse those who treat you with contempt. All the families of the earth will be blessed through you. So even though God manzi anamwambia, na imagine like ndio vile tu alimuita, and then akaanza kumwambia vile atambless. So Abraham akafanyaje? Akafanya vile God alimuinstruct, akachukua wife yake Sarai na akaenda na ule nephew wake Lot. Wakaenda sasa to the land of Canaan. Canaan unakumbuka ni wale wa watoto wa Ham through Canaan wenye walikuwa cast. Unakumbuka the Canaanites. So ni hapo wakaenda kuka yo mta. But then Abraham pia aka travel through the land, akaenda mpaka place inaitwa Shechem. So akaenda huko Shechem, aka set up his camp beside the oak of More. And then yo land ilikuwa inhabited na the Canaanites. All right. So the Lord aka appear to Abraham, akamwambia aje tena, akamwambia I will give this land to your descendants. Ukumbuke sawa, anaanza sasa. And then Abraham aka build an altar, then aka dedicate it to the Lord mwenye alikuwa ameapia kwake. And then Abraham akafanyaje tena, aka travel south, akaenda aka set up camp yake katikati ya Bethel na Ai. And then pia pale aka build an altar. Ukumbuke hii place juu tutarudi tena hii place. Aka worship the Lord your place. And then tena Abraham aka continue ku travel south kuelekea Negev, ini valley flani ilikuwa yomta. So now wamefika yomta, kidogo bana kukatokea drought. Alright, hiyo severe famine ikastrike hiyo land ya Canaan. So ikaforce nani? Abraham na Sarai waende Egypt, where waliishi huko as foreigners. Una get? And as alikuwa na approach the border ya Egypt, Abraham manze aka device kitrick pale, akaambia wife yake, hebu manze Sarai kuja hapa. Wewe ni you look so when beautiful, unajua you are so beautiful, you are a beautiful woman, and tukifika pale kwa Egyptians watasema this is his wife, to let's kill him and we can have her, unaona. But then yeye akamwambia, so please tukifika pale wewe umwambie aje wewe ni sister yangu, unaona, na in that way wataspare life yangu and watani treat vizuri kwa sababu watakuwa na interest na wewe. Yes, so wakafika pale, and sure enough vile Abraham alikuwa ameona wasi Egypt wakaona mazee Sarai vile ni mrembo, yani ni beautiful hiyo design. Mimi naweza najaribu tu vile kufikiria vile Sarai alikuwa mpaka Egypt mzima ina notice yeye ni beautiful. Wale maofisa bana wa farao ama fero wakaanza kusifu singing praises kuhusu Sarai kwa the farao, kwa king sasa. So kidogo fero akaambiaje wasi simumlete kwangu. So juu Abraham walikuwa amesema ule ni sister yake, akapelekwa. Lakini by the Lord akatuma manze a terrible plagues upon Pharaoh na household yake yote because of Sarai. So Pharaoh akaita Abraham akamwambia bana, mbona akamuuliza yeye mazee, mbona umenifanyia kitu kama hii? Mbona hukuniambia tu yeye ni wife yako, and instead ukaniambia ni sister yako na mimi nikamchukua kama wife yangu? Naona sasa ma plagues zenye zimetukuta kwa sababu ya hiyo. So Pharaoh akaoda Abraham atolewe hiyo mtaa tena. Unakumbuka alikuwa foreigner, akaoda atolewe. But wacha nikukumbushe kwa sababu alisema, alikuwa amesema the first time atini brother yake Farao manze akampatia gifts mingi kwa sababu ya Sarai, akampatia sheep, akampatia goats, akampatia cattle, akampatia male and female donkeys, akampatia servants both male na female, na camels pia akawapatia. So wakati alioda Abraham atolewe afukuzwe mtaa, akatoka pia na the gifts zenye alikuwa ameshapewa. Akurivokiwa kila kitu yenye alikuwa amepewa, akaenda. Na ukumbuke this same time bado ako na nani? Ako na ule nephew yake Lot. Yes. So nao wamefukuzwa Egypt. Waka travel north, wakarudi tena ile mtaa Negev yenye nilikwambia. And then along alikuwa na wife yake na Lot. Unajua na Abraham alikuwa sasa ako rich, yani in livestock, in silver na in gold. So from Negev Valley wakaendelea kupanda juu mpaka wakafika ile place katikati ya Bethel na Ai, mali walikuwa wamecamp before, unakumbuka? So wakafika hapo, and then Abraham aka built an altar in ya pili, unakumbuka? Aka built hii altar ya pili, and then he worshipped tena. And then so now Lot mwenye alikuwa na travel na uncle yake Abraham, alikuwa pia amekuwa tajiri pia yeye kama uncle yake. Unajua ukitembea na tajiri unakuwa tajiri, I guess, from he verse. And then alikuwa pia na flocks of sheep, alikuwa na goats, alikuwa na cattle, alikuwa na many tents pia, when I get. So but hiyo land ilikuwa ndogo for both Lot na Abraham, kwa sababu mazi walikuwa wame acquire wealth na walikuwa rich, so land ilikuwa ndogo for the two of them. So kukaanza kukuwa na disputes katikati ya nani, herdsmen wa Abraham na herdsmen wa Lot. Na hiyo time hiyo land ya Canaan, hiyo land Canaanites na Perizzites walikuwa wanaishi hiyo mtaa. So finally mazee, vile kulikuwa na hizo mavitu kati ya herdsmen wa Lot na Abraham, Abraham akaita, unajua Abraham sasa ndio mzae, akaita Lot akamwambia, fanya aje tusi allow hii conflict between our herdsmen itu separate, unajua. So tufanyaje, sisi ni cross sisi ni close relatives, sisi ni close relatives, we fanyaje, hii countryside ni wide na ni open, we choose side yenye unataka na mimi nita choose hiyo ingine, unaona? So Lot akaangalia hiyo mtaa yenye ameona, akaona hiyo the valley ya Jordan Valley iki face direction ya Zoar ilikuwa pia inaitwa Bella. Okay, so the whole area ilikuwa na maji vizuri, the garden ilikuwa fiti, na ilikuwa karibu na Sodom na Gomora, hii place. Sawa. So Lot akaka Sodom ilikuwa a town iko karibu na hapa Sodom. So Abraham vile Lot alichoose ile side, Abraham aka settle hii side ingine in the land of Canaan. And ika happen hivyo. After Lot ameenda hiyo side sasa to the Jordan Valley, God aka appear to Abraham akamwambia, look as far as you can see in all directions, north, east, south, west, hivyo uangalie mali unaweza fika mwisho kuona hiyo land ndio ninakupatia, napatia descendants wako kwa sababu watakuwa wengi like the dust of the earth na hawawezi kuwa hata hawawezi kuhesabika. So enda tembea around hii land, unajua we tembea kama mwenyewe uangalie place unapenda nini nini, juu hii land mimi nishakupatia na nishapatia descendants wako. So Abraham aka move camp yake to a place inaitwa Hebron, aka settle Hebron. Meanwhile Lot alisettle wapi? Hapo karibu na Sodom. Okay, so Abraham vile alifika pale Hebron, akafanya kile yeye anapenda kufanya, akabuild an altar for the Lord ya kumworship hiyo place. Okay, so hiyo ni altar ya tatu yenye amejenga for the Lord. So now so it happened aje, kulikuwa na war sasa hii time. Kulikuwa king anaitwa Raphael wa Babylonia, kukakuwa na king anaitwa Arioch, kukakuwa na king Kedolama, tuseme Kedolama, alikuwa wa Elam. huu tumkumbuke sana juu tutamsema sana. Then kuna King Tidal, kuna King Walifuso, walikuwa na fight against nani? King Bera wa Sodom, King Bisha wa Gomora, King Shanab na King Adhadma. So so kulikuwa na vita hiyo time. And hapa hawa wenye wako led na huu king anaitwa Kedolama. Kedolama alikuwa a king mwenye mazee amejulikana sana bana, amehost wa say captives sana, so alikuwa anajulikana for hizi mavita na alikuwa amedefeat kina Rephaites, kina Zuzites, kina sijui Emites, alikuwa amewa defeat wote. Then alikuwa sasa anakuja to Ilandia, Sodom na Gomora na kina Adma na kina Bela. So walikuja wakafight, wakawashinda kama kawaida, jua wanajulikana for vita. Wakashindwa, na at this time bila walikuja kuattack Sodom, ukumbuke nephew wa Abraham, Lot, anaishi hapo. So vile waliwashinda, wakashika Lot kama slave ama captive, wakampeleka. Alright. Hey, mazee. So wamepeleka mazee, yeye na vitu zake. Unakumbuka jamaa pia alikuwa amekuwa tajiri. Wakawa wapeleka wote mazee juu ule king alikuwa ameshinda vita. Kitambo ilikuwa hivyo. Mkienda vita mahali, then mshinde, mnabeba wasi wa huko kama ma slaves wenu, captives wenu, mnakuja kuwafanyia vile unawafanyia. Kuna pia vitu yenye mtakuwa mmepata kama huko wako na mado, mnachukua hiyo do inakuwa yenu. So si walikuwa wameenda na Lot sasa. But one survivor ama one jamaa mwenye alihepa ali kutoka hiyo saga akakimbia mazee mbio, akaenda kuambia Abraham, mazee vile kulikuwa kume happen that ule nephew wake alikuwa amechukuliwa. So Abraham alikuwa anaishi sasa hii place ya Mamre, the Oak of Mamre, unakumbuka, na alikuwa amemake allegiance alliance na mse anaitwa Eshkol na Ana na Mamre mwenyewe. So Abraham aka organize a troop haraka haraka ya wasi 318 trained mwenye alikuwa anaishi kwa boma yake juu yeye ni Abraham. Akawa mobilize, then wakafuata sasa ule king, ule Kedolama ama Kadola, msijui hiyo jina bwana, but ina kitu kama hiyo, utacheck kwa Bible yako, iko Genesis 14. Haya, so wakafuata mazee wale wasi, and then Abraham akarecover, wakaenda wakapigana na wale making wenye walikuwa wameshinda, and then wakarecover all goods zenye walikuwa limechukuliwa, na wakaleta back ule nephew yake Lot, and then everything pia yenye Lot alikuwa na possess, alizileta na women wenye walikuwa under Lot na captives wengine. Okay, so on the way Abraham ameshinda, unajua ameshinda vita juu yani Abraham na ako na Mungu. You know, God of Abraham. So on the way Abraham akirudi akakutana na nani? The king of Sodom akaenda kumkutana naye. Unakumbuka Sodom mwenye alishindwa, akaenda kukutana naye pale. And then tuachie hiyo story ya Sodom kidogo hapo. Then kuna jamaa anaitwa Melchizedek. Melchizedek tunaambiwa is the king of Salem and a priest of God Most High. Akaletea Abraham some bread and some wine. And then Melchizedek akabless Abraham aje, akasema blessed be Abraham, the God, by God Most High, creator of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has defeated your enemies for you. So you get, God Most High ali defeat enemies wa Abraham for him. You get. So hiyo ndio kwa sababu unaona alikuwa na wasi 318, na unajua soldiers wa king vile wanakuanga wengi, but Abraham alikuwa na wasi 318 na alishinda hiyo vita. So and then Abraham kwa hiyo planda alikuwa ame tena aenda kushinda, ndio akakuja nazo hizo magoods na nini nini, akapatia 10% to huyo Melchizedek. Alright. Tukumbuke sana huyo Melchizedek juu tutakuja kumpata baadaye, juu pia tunaambiwa Christ, Jesus Christ, amekuwa made a priest in the order of Melchizedek. So tukue kinapo tukumbuke kuhusu Melchizedek, na hapo tutakuja kuiongelelea
baadaye. Sawa sawa. So Abraham akampatia 10%, right? And then turudi kwa King of Sodom mwenye alikuwa amekuja kuona Abraham. Akamwambia Abraham, give me back my people wenye walikuwa wamekuwa captured, but you may keep for yourself anything yenye unataka, every goods zenye mume recover. But Abraham akasema aje, akamwambia, I solemnly swear to the Lord God Most High, creator of heaven and earth, that I will not take so much as a single thread or sandal thong from what belongs to you. Otherwise unaweza sema aje, I am the one who made Abraham rich. Hey, Abraham bana anajijua. Ngetso akakata kuchukua anything. Akasema tu, I will accept only what my young warriors have already eaten, and I request that you give a fair share to my of goods to my allies. Allies wake walikuwa nani? Ana, Eshkol na Mamre. All right. So hapo ndio episode yetu inaishia kwa leo. Tukumbuke tumeshafika mali Melchizedek amekuja kubless Abraham. Na tukumbuke Melchizedek tunaambiwa Jesus Christ amekuwa made priest in the order of Melchizedek. All right. So before nifunge episode, pia niko na message ya leo. And message ya leo ni kuhusu our faith as Christians na how vile tunafaa kuishi. So when tunaongelea faith, tunaambiwa that faith makes us unajua righteous, kwa sababu hata ukiangalia in the Bible Genesis, Abraham alikuwa considered righteous kwa sababu ya faith yake in God. All right. So pia sisi tunakuwa considered righteous kwa sababu ya faith yetu kwa Christ. All right. But then nataka to go deeper kidogo kwa this teaching that now faith haiko tu hivyo standing by itself. Inafaa kukuwa accompanied na actions. Because how are you going to say that you have faith in Christ, you have faith in God, and au fanyi matendo enye Christ alikuwa anafanya? You get? So what I'm trying to say is, as Christians, as people wenye tunajita after Christ, unajua kwa nini wasi wanaitwa Christians? Ni kwa sababu they are doing things reflecting how Christ alikuwa anaweza kudu. You get? So that is why wanaitwa Christians. So tukiitwa Christians, tunafaa kukua, tunafanya vitu as Christians. Na as Christians, life yetu tumeitwa tu life enye ni different manze na the world. Unajua, wakati kuna hate in the world, sisi tunaambiwa that we are supposed to love. Unajua, wakati kuna jealousy around, sisi tunaambiwa tosheka na kila kitu kenye uko na. You get? Wakati uko nje unavamiwa, unaambiwa wachana tu na wenye wanakuvamia, uwasamee, kwa sababu, and then pia unapewa promise hapo that kwa sababu ukisikia unafanyiwa hivyo vibaya na una get kusamea, una itwa that you have been persecuted, sindio? And then word inasema aje, inasema that blessed are those who are persecuted, you know, kwa sababu ya nini? Pia inasema that they should be happy. Happy are those who are persecuted because, you know, the kingdom of heaven belongs to them, because God atawa acknowledge, you know, God atawa patia the favors and evil. So na feeling kama nina and so deep. So wacha nirudi nikupeleke tu pole pole. So as sisi ni Christians, wacha tufanye things zenye Christ, are Christ like, vitu wenye ina reflect life ya Christ, kukuwa mzuri na wasi, kukuwa na love bila kuchagua, ikuwe mse mwenye anavaa vizuri ama ikuwe ni mse mpua kabisa, una show love to all of them equally, au show favoritism to anybody, unapenda kila mse, we ni mse peaceful kila time, we ni mse self controlled, we tu si mse waku controliwa na vitu za world. Unajua, unaweza take care of instincts yako na conscience yako, you get? So vitu kama hizo ni zile zenye ni fruits of the Holy Spirit, which ni love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility na self control. Basically hiyo ni, hii ndio law you get in your law unafaa kuishi in this in your fruits zenye mse ako na Holy Spirit anaonekana nazo. We unakuwa mse loving, we ni mse joyous, we ni mse peaceful, una make peace na wasee, na uki make peace na wasee, your seed ina make into kukua fruit of righteousness, you get. And then unakuwa mse mwenye uko self controlled, uko na humility, you know, you are humbled and vitu kama hizo, the things tu zenye zina call for us kukua wa different. Sisi si wa slanderers, ya tu semi sembi vitu kuhusu wase wengine. We don't judge kwa sababu judge ni mmoja. Mbono ujipatie kazi ya kujudge? Hey bro, you can hata wewe utajajiwa kwa kujipatia job yako ya kujudge. Kuna judge moja mwenye ni Christ, alright. Na day moja atakuja pia kujudge wase kama walikuja ku. Unajua mazee tunasema sisi ni Christians. Atakuja hiyo siku nasema bana nyinyi mlikuwa mnasema nyinyi ni Christians mazee na misi oni Ukristo na nyinyi. Na anawatema, anawatupa kwa burning sulfur bro. Tusifika hapo. Wacha tu utilize hii time yenye tuko nayo as wa Kristo. Wacha faith yetu iko accomplished na action. Ukisema we ni mse una give unajua una give love to people around you, the poor, una clothe, unawapatia hata food, faith hiyo sasa ndio ina prove kweli uko na faith. Actions ndio ina prove, life yenye una live ndio ina prove, hata si vitu yenye unatuambia, you get the life yenye una get to live, hiyo ndio inatuonesha faith yako. Na through hiyo unaona hata Abraham alionesha faith yake kwa ali accomplish kwa kwenda ku sacrifice son wake, you get. So faith yake ilikuwa accomplished na accompanied na action, unaona. So pia sisi tukiwa hapa, wacha faith yetu iko accompanied na action, sawa. So hizi fruits zenye Christ anatupatia mazee, tuzitumie. Siku moja atakuja kuuliza mazee, what wewe ulikuwa na dunini na kile nilikupatia. Alright, so na malizia hapo kwa leo. Thank you so much for kukua na mimi through this episode. Sure imekuwa long but God name. So na in the end wana tu take through, wenye bado nyinyi ni wageni kwa the podcast, karibuni sana to our family GTTG. For our links and our audios unazipata Facebook God Through the Generations, Twitter, Instagram GTTG_KE. Mimi mwenyewe unanipata Facebook Waziri, Instagram na Twitter unanipata at 254_Waziri. Alright. So namalizia hapo, nataka tu we close with a word of prayer, and God atakuwa na sisi until the next episode 6, tukuje tujue vile our story inaendelea. Alright, let's pray. Mighty and everlasting Father, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, we are so grateful for the time umekuwa na sisi. Surely tulikuomba kuwa na sisi tukianza, look tumemaliza tukiwa safely, tukiwa poa. I pray for everyone wenye amenisikia. I pray sasa wakienda hivyo mamze, let them go and live life yenye iko led na your Holy Spirit. Give them your Holy Spirit, ili wafunze kuhusu njia ya utukufu wako. And God, I pray that you may establish us even in our faith in you, and God, you may be with us, teach us your ways, oh God. Even tukiendelea with our series, seeking to know you even deeper and to know our position and what we are supposed to do, God, I pray that you may be with us. Kuwa na sisi tu God, niwewe ndio tuna, we just give you everything. May your Spirit take control of our lives, na tukuwe tu wasi wapoa and tukuwe wasi wenye we unawafurahia, people you can call your friends. And God, we pray that our iko sisi. Okay, so God be with us, even okay, look forward to the next episode. May you take care of us. In Jesus' name I do pray and believe. Hey, wasi, see you in the next episode. Nawapenda sana. Bye.